ke bonisie tale la tale ife madu bonisie tale la tale ibulu kwanke gi wepia otiti gbogbo titi gitigi ibulu kwanso bu wepia otiti gbogbo titi gemeru galu makana lu macholo nsogbu alu macholo nsogbu ako mwafo bu onya nwole gbogbo ọsọ bu onya nwole nyako waju adela anyị mma oke echiche na-egwu egwu onye nwụrụ ndị dị ndụ elibe ife oke echiche na-egwu egwu onye nwụrụ bụ na ụwa ya agụgo ndị dị ndụ agwọla ime ego yi ọkwa nye aka ndị agwa gị
Leave your life, brother. Enjoy your life, sister.